kulesa gwe yongeza pulesa babadde bango bamukakanye pulesa mu kino kintu gwe pita profesa izero katimba kuba sibaweza omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase yeye omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase yeye omusiri yase kwagala nagambe generase nongamba mwana nge totura wansi kwata bukwasi tosuwa chance babu yakala komando bebe mswazi kutole kujupita oba kumazi njagala kugulire sikati oba dresi yebya kukwagala bindekere gompaka chance yeah yeah ndi kuchocha guno muliro rubabu mukama yakutonda ne kafesa ketabu Peterson kumapesa kubanji tulemu abana badigide mate mwana bambi chechemo yeah omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase yeye omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase bebe sembera wano nkwateko walogoma balala sibafaako abalala mbakubazi igino nakola mukatike wandagazi sigino se I love you and you love me ever. Obe commander kambere kwanda kava. Obe kawasine fuke my lover. Oba kuyita bagambe game over. Kankutimbe kumutima kutimbe. Yegwe mchala anapange mirembe. Kumutima kankuseka kalambe. Kubaga ya yega wanogote gata nabia. We! Oli mulunji kutumye ya vanunji. Yeza kwa galabo bona bona faji. Hecho kuwa kamoto kondava si chinji. Deka kuwa mukwano ndava love gwe masenji. Omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase yeye omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase Peterson kumapesa gwoyongeza pulesa babadde bango bamukakanye pulesa mu kino kintu gwe pita profesa izero katimba kuba sibaweza izero na kino kakisabule abali baseka kururi musekerere kino kikola nzije mbalabule kigoma kyakuwanze kambabulire gwe omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase yeye omusiri yase mu byo kukwambala omusiri yase bebe tochiwakana omusiri yase bali basazinza omusiri yase.